self-seller. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Na, 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 na. Bahora bavuga, bigera baruha, niko bameze. Nibifuza ko tubana. Oh, na, 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 na.
Yes, bamwita Praise 36 n'umusore w'umurundi urimo kuzamuka karimbo yakise wa Motema niko duhereye ikigano cyacu cy'uyu munsi.
Why mama n'umusitari uhijya nino fise amabuho. Why mama ndiboga.
Uyu munsi ndaza kukubwira inkuru y'urukundo cyangwa se histori y'urukundo nyaboneka ntuje kurenyakira amajwi yawe ndagenda nkubwira ukuntu abasore n'inkumi bagiye mu rukundo, ukuntu bagiye bakundana, ukuntu bagiye babwirana utugambo. Of course ndagenda ngenda mvangamo n'indirimbo zigenda zibishimangira kugira ngo mvuge ukuntu byari bimeze. Nibutse ko ukomeje gushyira agashinge kuri 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 kuri wowe uri mu gihugu cy'u Burundi, naho ku 104 n'ibice 3 ni mu Rwanda ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikanira icyarimwe muri bya bihugu bita ngo ni bihugu by'imisozi igihumbi, u Rwanda n'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na handi hose. Nuko nguko urashobora no kunkurikira kandi kuri wa3 akadomo radio yacu vewa akadomo com. Of course ukaganira cyangwa se ukabona n'umusore wanyu Ernesto.
When you want, when you want, one more time. Anyway, when you want, when you want, one more time. When you want, when you want, one more time. Oh, girl. Anyway, umutima wanje wahisemo. Now, bikiziga, je wenzo kubera imva. Yeah, yeah. Twibanire he, ubuzira he.
Yego ati wowe uri wanje wa Motema, uri wa Motema. Kana kameze neza umusore ashaka kuba zimitoma abakobwa bo mu gihugu cy'u Burundi mu mugendereko kuri imungu. Ndumva toroshye, reka dutangire rero ikiganiro cyacu. Nari nkubwiye ngo ngiye kukubwira inkuru y'urukundo. Ni inkuru y'urukundo mushyiramo ushobora kuvuga ngo Ernesto buriya ngo agiye kuduhimbira ngo tubwire ngo filime yarebye. No, no, kuri filime ni ibintu byabayeho. Ok, abantu wenda ntabwo ndi bavuga amazina, ariko kuko ndi kubona Kimu imbere yanjye ngiye kumwita Kimu. Umuhungu ndamwita Kimu, umukobwa ndamwita Ndera. Reka ndebe anake kazina kagezweho mu gihugu cy'u Burundi. Ra mwita Nita, mwite Asina, mwite Joana, mwite Ndrea. Ok, mwite uko ushaka, reka njye mwite Nadia. Ok, ukuntu rero byagenze, uyu musore witwa Kimu yagiye nyine mu buku, yagiye ahantu muri anniversaire cyangwa se mu isabukuru y'umucuti we wari wujuje imyaka, arangije ahakubitana n'umukobwa baraganira bisanzwe gatoya. Ubundi umuhungu barangije baratandukana kuko nyine bwari bwije umukobwa agomba no kwitahira agasubira iwabo. Ariko bagitandukana umuhungu yagiye atekereza umukobwa ijoro ryose yagiye avuga ati noneho mana yanjye uyu mukobwa nzamukura hehe. Yaramukunze kuko yarebye indoro ari ukuntu umukobwa avuga akari ukuntu umukobwa seka. Oh my god, umutima w'umutipe cyangwa se umushahawe uragindura kwama.
Ukobwa ingendo yawe mamu bitekereza byanje takuno kuno mwenyura afanga wera kuri iyo myifato pasamuri imicengarano kota konagize mbona kuyekereza iruhande arasenda imano fukamye kumusuri sina uzate bukangu wanje singicya singicya mba. Singitari ntabwo ni mwene mu buzima. I know umushaka umushaka araso mukenge mukenge esi chuma chuma yaso manuri araso yawe kende kwica.
ko nyina ndi kubikubwira na akaga iyi nkuru y'urukundo natekereje kuza kuyivuga kubera ko nzi ko ibi bintu hari n'abandi bishobora kuba byarabayeho muri weekend cyangwa se bishobora kuza kubaho muri weekend ukaza gukubitana n'umukobwa akagenda ukamubona ingendo yukavuga nowe ntago bibaho uyu muntu yari iremye none se ni gute umuntu umwe ashobora kugira ubwiza bungana gutya bikagucanga warangiza ugataha ukamara iminsi yose umutekereza ukagebaza tubwiza bwenje gacamberezwa gafatwa n'inyungu gasanzwe oh my god akakidumuna yarazi bitoma warangiza rero aho ngo ni ku ruhande rw'umuhungu kimu nuko nguko yagiye ameze mu rugo biramunanira kurya biramunanira akazi karamunanira ariko noneho no ku rundi ruhande umukobwa nawe yari yarashize umukobwa nawe yari yarashize ariko bya bindi byo kuvuga ngo mu muco w'ikirundi no mu muco w'ikinyarwanda ngo nta mukobwa uje uvuga umukobwa ashiriramo ariko akavuga ati nzategereza tu uko bizagenda koze nzategereza natambira akankunda nanjye nta kintu nzavuga
muya guhuje wabo waretse nka kutuma ukamubwira ko mukunda ko nashize ntabura
Dizwi rya Amerika ni ukomeze gukurikira umusore wanyu Ernest ugeziwe niwe muri kumwe muri studio uwo ngo bamwita Knowless Butera arakubwira ngo ko nashize ndimo ndakubwira inkuru y'urukundo nakubwiye Kim n'undi mukobwa twise izina mwebwe mwishakiye mukunza aho ngaho bahuriye ahantu umuhungu akunda umukobwa umuhungu agenda yashize yafashwe n'ibishashi by'urukundo ariko ku rundi ruhande umukobwa nawe yari yarashize ariko umukobwa agakomeza kwihagararaho nka gutya kwa Knowless akavuga ati sinzabivuga nzategereza mpaka numve akambwira yuko ankunda ubundi tubone kujya mu rukundo icyo ngicyo ba kitango ni coup de foudre barimo kuvuga ati nuto bikora nzemera nipfire nyine nipfire gutya ariko sinshobora gutobora ngo ari ngiye mbira umuhungu ko mukunda ibi ngibi baba bakobwa benshi bagatinya bagakunda bongo ariko bagatinya kubivuga you know bikagira naho abantu birangira badakundanye kubera yuko umwe yatinye kubibwira undi nta kundi nyine n'umuco wacu kandi tuba tugomba no kubaha ariko burya iyo uri umugabo you know Mkuu karavuga ngo uzatera intambwe imwe basi izindi nzazitera. Ya byarakomeje rero byarakomeje nyine inkuru yacu y'urukundo rekanye ikomeze kimara komeza akajya bikamunanira kwihangana ariko nono nk'umugabo agera haravuga ati uko byagenda kose ngomba kuritobora uko byagenda kose ngomba gushaka uko mbigenza kose kabwira umukobwa ko mukunda kera kabaye aramutumira ngo baze gusangira
sinzi gihe nsigaje kwisi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana ku ijana nuko ngukunda yeah wowe nziri gera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza yo indo
bamwita King James aravuga ati ndagukunda kimwe rero yamaze gutumira wa mukobwa baragenda bajya muri aza kumusura yari yamutikiye bararya bamaze kurya aka karirimbo urimo kumva muri background niko kimwe yakinnye arangije abwira umukobwa ati nyabuneka mbabarira umfashe kano karirimbo tukabyinane cyangwa se tugatambe mu gihe bari kugatamba cyangwa barimo kubyina kimwe yahise ajya mu gufwe k'umukobwa aramwongorera ati ndagukunda
Ibyo ntukabishidikanyeho ndagukunda Zeho numva umuri irusubijwe ndi use kuga sekundeva biryohera umutima wanjye yo ndamubanimba n'uvurishema ryanjye
Mwongere mwibutse gukomeje kurya radijwi rya Amerika ni 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 cyangwa se ku ijana aho ni mu Burundi no ku ijana 4 n'ibice 3 kuba ari mu Rwanda kudukurikira kuri internet ni waishatu radio yacu vo@akadomo.com cyangwa se ukadukurikira no kuri Facebook mba mbikeneye cyane kujya kuri Facebook kugira ngo umpe ibitekerezo iyi nkuru ndabizi neza ko abantu benshi y'urukundo bayibayeho cyangwa se ishobora kuza babaho ahangaha rero Kim na wa mukobwa bari arimo kubyina na kano kariri imbo arimo no kumwibutsa mu matwi amwibutsa ati iyi ndirimbo ni yawe abantu batazi kwiteretera mu Rwanda babyita ngo nukubinda abantu batazi gutereta akenshi bakoresha uturirimbo nk'utu ngutu ukabwira umukobwa ati ndagukunda ariko umva aka karirimbo ayo magambo arimo ni wowe nyabwiye
ibyo ntukabishidikanye hani sekonda kuko ndagukunda
Mugihe rero bari harimo kuri barimo kubyina kano karirimbo amarira yarashotse ku matama ashoka ku matama ya wa mukobwa twamwise Anita hariya cyangwa se twamwise Nadia okay amarira arashoka kubira ku mukobwa nawe yaramaze igihe akunda Kimu ariko yarabuze ukuntu abimubwira noneho umukobwa bimwanze mu nda aramubwira ati Kimu urakoze cyane kubwira ijambo basi nyemerera nanjye guture kano karirimbo nanjye tukabyinane barimo kumubwira ati juste toi et moi ati face to face back to back ati juste toi et moi ati et puis charisma oh my god umva
dance avec moi back to back juste toi et moi back to back touche moi face to face back to back et puis charisma
Ukuguko rero urukundo ubwo rwaje guhita rushyuha kuva kuri uwo munsi tuvugana noneho ibintu byarakomeye amatelefone aracicikana uwo bita Kimu noneho umushahara we bajya bamuhemba kasa nkaho ubugabanyijemo kabiri yagatanga impana ibintu byose aratangira noneho amwereka inshuti amwereka abavandimwe ibintu birakomera cyane urukundo rurakomera noneho hahandi bagera cyagihe umuntu ashobora kugera akavuga ati ibintu ibintu bigeze kure
Dance avec moi,
face to face, back to back,
juste toi et moi,
face to face, back to back,
touche-moi,
face to face, back to back,
et puis caresse-moi.
Nakubwiye ngo nawe ushobora kuzajya uca kuri Facebook page yacu noneho ukaba nawe watubwira nk'inkuru y'urukundo nk'uku guko ukatubwira nawe ukuntu byakugendekeye n'umukunzi wawe nubwo byaba byararangiye neza mwimariye cyangwa se bikaza no kurangira nabi nta kundi nyine byose n'amasomo y'urukundo kandi tuba turimo kuganira urukundo rw'abantu babiri rero rwarakomeje no kuvuga ngo noneho rurashyuha Kimu n'umucuti we noneho ibintu birakomera bakajya basohokana bakajya batemberana impano ziracicikana kuko bombi bari barakundanye wibuke dutangira n'indirimbo ya Kidumu yitwa mushaha bahuriye muri fete y'undi mukunzi wabo w'inshuti yabo bose barahura bataziranye kuri uyu munsi rero bwarakeye Kimu mfata umwanzuro aravuga ati hoya ntago bigomba kugukurikira hano ngiye kugenda nshaka impeta amaze gushaka impeta aramuhamagara umukobwa aje agiye gutungurwa yumva umuhungu amubwiye gutyo
Ikamuremera umufasha imyaka ibaye myinshi dukundana tugendana dusohokana bitibanga mu mutima wanjye beba muwedi tonight bibaye ngombwa ngo mbivuge hashize igihe
bizi kongo hari abantu batangiye kunyandikira ibitekerezo bari kuvuga ati Ernest ari kutuvugira ibintu arimo aravuga histoire z'urukundo cyangwa inkuru z'urukundo zacu ni byiza cyane mujye mudusangiza ibitekerezo nk'ibi ngibi kuri Facebook natwe tujye tubiganira n'abakunzi bacu kuko niko bimeze na amasomo ubuzima ni amasomo uyu rero ni Kimu arimo kupropose umukobwa cyangwa se arimo kumubwira ati nyaboneka naragukunze tumaranye igihe kinini amafete twari yakoze twiziza igihe tumaranye inshuti zirabizi ariko igihe kirageze ngo Tubani ati would you please marry me urashobora kunyemerera ukambera umugore nkakubera umugabo ukambera
yo you are the only girl I need to be with you you're so fine you're the woman of my dream such a girl I've been looking for I need a girl with a natural love I should say yeah
Marry me.
yarapfukamye rero umukobwa nawe avuga yego amaze kuvuga yego umuhungu amwambika impeta amaze kumwambika impeta ibintu birakomera rukundo rurashyuha noneho batangira no kwitegura ikindi cyari kigiye kurikiraho kwa rukuzabana muri icyo gihe rero muri icyo gihe mana yanje niho ibintu byaje kubera bibi niho ibintu byaje gukomerera kuko umukobwa yagiye mu rukundo cyane noneho atangira no kugenda abwira inshuti ze azibwira ati dore umugabo nabonye dore inshuti yanjye Ahangaha rero niho ahangaha niho noneho abanzi batangira kuzira hari abakobwa benshi bakundaga uyu muhungu ariko barabuze uko bamugeraho hari nabandi bantu benshi batifuzaga ku rugo rwabo rwabaho aha niho batangiye kugenda noneho basebye umukobwa batangira kumubwira amagambo baramubwira bati uriya muhungu ntago mukwiranye uriya muhungu arakubeshya umugani wa Prize 36 watangiye tubwira ngo wa motema batangira kumubwira bati uriya muhungu afite amabiro abandi bakajya mubwira ati ngiye uriya muhungu yaranterese umukobwa rero aza gukura ikosa yumva amagambo amazi kumva amagambo abwiro yandikira umuhungu message mbi cyane amubwira ko adashaka no kongera kumubona ararakara umukobwa mu byukuri yarababaye kubera yuko bari bamubwiye ayo magambo ariko ntabwo yatuje ngo abanze aganire n'umuhungu ahubwo yahise afata umwanzuro wo kwanga umuhungu arangije we ariheba kuvuga ngo kimu bahise bamutera icyo bita indobo batamuteguje bamubwira bati ibyawe nabimenye utereta abakobwa benshi ufite amabiro menshi umuhungu buri kintu akora gusa abwira umukobwa ati igihe uzasubiriza ubwenge ku gihe igihe uzakanguka igihe uzatekereza ukabona ko bakubeshye uzagaruke ngiye uzasanga agatima kagihari ati birambabaza kuzakubonana n'undi muhungu mukundana atari kose ubundi wowe ahura uratuje ngiye ku mutima udatuje umva
Mora nizeye kuzagaruka Sinza chikinege Nuko bifuna nye Ese wawa urura tuje Kunyo muti mure merewe Nabdishi No nadirutani Hari gyo Uza kanguka Amasoya wange umuka Uza sanga gati makedi Hari Umana kurahuka Uga chaka kugaruka Uza sanga
Kuro niko kimu nyine yakomeje kugenda yihangana aravuga ati nta kundi nabigenza nyine baranyanze ariko umutima kamurya ariko arakomeza kunda umukobwa ariko none nk'umuntu w'umugabo nawe atangira gushaka impamvu icyo bakuba yaratumye bamwanga aza guperereza aza kuzamenya ko abamuteranyije bashakaga gushyingira wa mukobwa cyangwa se bashaka kuwa mukobwa abana n'undi muhungu wari ufite amafaranga menshi kurenza ya kimu gusa n'ubwo umuhungu yari afite amafaranga ntabwo yari afite urukundo nk'urwa kimu kimu aravuga ati nta kibazo reka nikarume reka nyine shirire munda kidoma ajya avuga ngo ni ukurya umutima amenya ati reka ndye umutima amenya ariko icyo nzi cyo azagaruka cyangwa se azabitekereza
Mm-hmm.
ngo rero akomeza avuga ati nzamutegereza uko byagenda kose azasanga gatima kagihari ni 94 n'ibice 9 ukomeje gukurikira na 95 n'ibice 2 ko bari mu Burundi mu Rwanda ni 104 n'ibice 3 aha iyi ngi ni radio ijwi rya America kuri mikoro no muhungu wanyu Ernesto ndimo ndakuganiriza ku nkuru y'urukundo yabayeho ku bantu babiri bakundenye ariko bakagenda bakagira ibihe byiza nyuma ariko noneho bikaza gusa nkaho birangira nabi naringezaho uyu muhungu yabwiraga umukobwa ati nta kibazo kuri byo ukora byose ariko umutima wanjye uracyakuriho njye winzaga uzagaruka umukobwa rero yaragiye bamuha wa muhungu koko yifuzaga ko bakundana batangira gukundana ariko umukobwa yagezeyo asanga ibintu biratandukanye yasanze ibintu bitandukanye urukundo kimwe yamuhaga ararubura Imana wa muhungu ya Kimu ya muhaga arazibura kumbe ngo abana n'umukire akaba n'umukire ari kumukire utamukunda ahubwo ushaka kumugira nk'igikoresho cye umukobwa atangira kwicuza ku mutima nawe akajya avuga ati mana we icyampa ngasubirana na Kimu akajya avuga ati ibyo ari byo byose nta wansimburira Kimu wanje
tariki ya mbere kwa munyanye ubwo wampiye Akazi na kawe Kukubura umwanya muto Nko gusokongera kurupfu Yambwiye icy'umunezero Maze iramerekeza Uri cyifuza cy'umutima gikomeye na cyanshe
Ubwo nyine byarakomeje gutyo umukobwa akundana ati bwahita abona umukunzi mushyashya ariko utamukunda byanyabyo cyangwa se utamuha urukundo umukobwa ariko noneho akajya abona afite amafaranga afite imodoka n'ibindi n'ibindi ariko nta rukundo umva gato
ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko ngo urukunda Come on now, usamu menya now I'm a simbura
nuko nguko ku mutima akajya avuga ati nta wansimburira Kimu eh bambwiye ko iminota irangiye oh my god nta kundi igihe kiba cyafushye cyangwa se iminota iba yafushye ariko twe turimo kuganira ku nkuru y'urukundo rwa Kimu ndetse na n'undi mukobwa twashakiye akazi na Kanita cyangwa se nde ariko tuzayikomeza aho tugeze no kuvuga ngo umukobwa yamaze gutandukana na Kimu amwanze kubera amagambo y'abantu bamubwiye barangije bamushingira cyangwa se bamuha undi muhungu w'inshuti ye bari gukundana ariko ntabwo anezerewe mu rukundo kuko ibyo Kimu yamuhaga ntabwo arimo kubona ku mutima ari kuvuga ati nta wansimburira Kimu wanjye nubwo twatandukanye nta wamusimbura Nuko rero nyine twebwe twamusize arimo kwicuza arimo kuvuga ati byo hagaciriye ubutse ati nuko ari byo ushaka kubona twebwe dusohoka muri studio nkwibutse ko yari umungu wanyu Ernesto ugeziwe oh my god igihe nikitadufuhira tuzasubira ku kimwe rugitaha ukomeze mugira ibihe byiza
Urava maso kasaruna toye Quiero quiero cosca Oga siku kusanga Kuka kinisha mutima undi Kukwa bafite uwa mukunda Gihe kizaza twari kwe n'abandi Atari wowe Kwibagiri kubo nkunda najya kanyonga